money for your records.
Oh, my love,
my love,
show love to enjoy,
to enjoy.
Man, I can show kuna kifo. Oh,
let's party, let's party, paka kesho. Let's party, let's party, paka kesho.
Chukua kilu na choitaji tumia. Usijali bili zote mintalipia. Hakuna mtu wa kutugasi tulia. Slow down, shuka chini kama tia. Tia, weka kuyabia. Tunajua kwamba tulisota before. Leo ni siku yetu malo. Kecha tunachotaka minado, nado. Tukilewa tunado, do. Ute mikono yo. For your love, go kill somebody, yo. For your love, go murder somebody, yo. For your love, my love. Oh, my love,
my love,
show love to enjoy,
to enjoy.
Mana kesho kuna kifo. Oh,
my love,
show love to enjoy,
to enjoy.
Mana kesho kuna kifo.
Let's party paka kesho. Let's party paka kesho, yeah.
Wana nita dudu mani kita. Suna juwa mimi ni superstar. Unyafuta kama unatakara. Tunyue, munyue, tudigide. Abata nyumiro huwa furule. Saba weja mwenda bawe. Suna juwa kifa kinaga mchezo. Suna ishi tunapiti ya mateso, mateso. Kunyua mpaka kesho, yes. Enzi kiboda boda. Unalewa wakati unakunywa soda. Stress, sisi hatuna muda. Baada kifu hakuna faida. Oh, my love,
my love,
jo leo to enjoy,
to enjoy.
Mana kesho kuna kifo. Oh, my love,
my love,
jo leo to enjoy,
to enjoy.
Mana kesho kuna kifo.
Let's party mpaka kesho. Let's party mpaka kesho.
Enjoy your time, enjoy. Yeah, yeah, yeah. Enjoy, enjoy your time, you enjoy.
Lem senso. Dance paka kesho, bebu shuka paka chini. Usikanyage wenzio cheza kwa makini. Kulara ya maisha walu sijali dini. Huko kaburini hakuna bia sijali.
Oh, tuzirio tunura, tuziria. Tuzirio tunura.
Dance, girl, give me that. Tu nyumiru waka dance.
Baby, tu chikode chilo. Hey, yo, mugu dewe chilo. Oh, my love,
my love,
jo leo tu enjoy,
to enjoy.
Mana kesho kuna kifo. Oh, my love,
my love,
jo leo tu enjoy,
to enjoy.
Mana kesho kuna kifo.
Let's party mpaka kesho. Let's party mpaka kesho. Yeah.
Enjoy, enjoy your time, you enjoy.